Since day one, na jina lako nikachora kifuani, na kama namba nilikupa number one. Oh baby number one, nilikupenda since day one, na jina lako nikachora kifuani, na kama namba nilikupa number one. Oh baby number one, usiniweke tumbo joto, unipe penzi moto moto, waisome namba katoto. Oh katoto, baby wajaze masusu kwa mambo yasiyo wahusu, tuwakomeshe kwa mabusu, hao ni watu wapigisu. Wewe daktari wangu niponye na dawa, kinachokaenda kwangu so sawa, kwa penzi lako imena sangala, usije bidua nikaliwa na papa. Baby umeniweza, baby umeniweza kweli, kwako najirekeza,
kwako najirekeza kweli.
Baby since day one,
na jina lako nikachora kifuani,
baby baby,
umenichanganya changanya katoto, umenichanganya changanya katoto, umenikoroga koroga katoto, katoto katoto.
Brand Rajam.